Makaragandi polisi mrekampara Irene Chondoza ukumana wa mwisho miaka 5 hata ilo mashanyarazi mchari cha Kakunguru Zone Makindi Division mrekampara iso vya nyumazio umana ugo ya manyonka Rehema Ayomi Rosa look over isure ulio mwezo mgambrusa polisi awo change cha Kampala nemianya eje toreire na jango btandeji hebe ide hunka shaha tano zakasheshe izo ya nyumazio uwe isijure na shobo rangu manogu habe jenazana na wajenzwe tehino mfereje nuko kwata waya mashanyarazi akaterwa mashanyarazi akafira ho omberugwe utuirwa mkabafu ahirwa reya mrago kubaza kuchebera uwe isijure na jurangu tina wakwa surekandi hukuchondoza nukugumisamu.